exclusive from zhitspromos.com.
Young chef.
Pascala nyori nyori.
Aba mandega no tsembe.
Seko. Wapia chanda na ke.
Apa kwa riba corona songo de la palamia. Ya afri delivery de luanya mutuwa time cement na ifiti. Kale kale ni chikula tuwa nipuisha mpula na lafaji. Quality chikula ni lafaji. A choice ya kwa build ya lafaji. For a value for your money ni lafaji. 71 years, city to city. Dream boga dea vena chite to chite. Gantiri wide, stolo to stolo. Buildings imi say wanolo mi follow. Aye, wangu, wangu. Ma odazo, kufika ni wangu. Slap baga roof level wangu. Nogo kore, fintu ni wangu.
Uni wala faji, sanga mkuri.
Wangu, wangu.
Uka ode, unga waturi.
Wangu, wangu.
Stay home, bariko mkatata.
Wangu, wangu. Satu kule, wangu na la faji.
Kula bondix, pali loja kazi.
Wangu, wangu.
Deliver the winner, we know our last.
Wangu, wangu.
Kulonesha kwa diti ni mayati.
Wangu, wangu.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.